yewtere sukaaɓe mal fu.
Sukaaɓe Abdoulaye fi alhaali leydi ndi wokkati joni o ɗo woni ko holliti yuɓino golleji fedde sukaaɓe jokkolɓe leydi Mali nena Goyta e wi makko sukaaɓe ne hasindini deƴƴere e yirwere kamar muɗum kambar ɗum fedde nde nden darda jamare nde huncudo leydi Mali ndi do koɓe gondi foof. Wakkati joni o leydi Mali ndi ne hasindini jam e deƴƴere wonande kala suka ene hani leydi Mali ndi latano suka nokku joɗo hakkillo saabi sukaaɓe jokkolɓe goni janggo e hande leydi nden no ɗiɗo hipnoji laamu ɗi timmataɗi ne wawi jaati matede e ley yirwere amen nden no hello ley jande e birki amen saabi kala komin taki e ɗiɗo immadaraji ɗi kuteji muɗum jogitoto min faɓoya so gonga haala leydi Mali ndi hannda feyi e ɗum wakkati joni o ley kala immadara nafaka jamare hani ƴewede ɗum ɗum leydi Mali ndi hasindini wakkati joni o. To ɓuram toon no ley laamu gawo adada sukaaɓe jahoɓe jokkol famɗi sanne e wi ardiɓe jannde ɓe kabar muɗum fuɗɗi gila lewru korka ka noon ɓe holtivide ƴewtagol heeƴo golleji ɗi mbawana e fewi kaɗo tiɗalla to santun caggal balɗi tati batu sériyaji humaniɗi ndenagu sukaaɓe huncanama hoore ñande ala noga e tati lewru men ndu ley région o fedde haalnana en heƴaɓe kap e académie e kañe haɓitiɓe cercle saint e tomñam fuf hawri e oɗo batu o e wi keɓɓe mijoɓe fanda muɗum woni hewtagol jam e ndenagu wonande dental sukaaɓe gollidoɓe fedde lugotoɓe lollirde action droit de l'enfant. En timnan kabaruji dow surba mo duuɓi sappo e nayyi mo jokkolɓe hewɓe caami dow muɗum ñande sappo e joyyi leru men ndu ɗum waɗi ley dende plateau 3 kulkuro tun e wi saraɓe suka o ñaw kirikiri woni e makko nden no ɓe wultiwide ko wartan noon e nelal woni ko ɓeɗo jokkolɓe golli oɗo golle bonɗe fewde e makko polisaɓe no gondi fande tewtude ɓe ɗum timminta yewtere meɗen sukaaɓe hande lollirde tous les enfants du Mali yo en jii yontere warore
yewtere sukaaɓe mal fu wonno.